Instagram too. Sometimes niko sober, sometimes mavitu. Akiswaga mina diunga, ha, mavisu. Ask how I do, do the better than you. Hey, wame pay attention, na hata silipisi. Nikisai piga, tauba sitisi. Sija kula yako, ndio unite visi.
Mina kwa romantic, naeza kwa mpisi.
Wana nita goda, timido kata goddess. Hapa midio boat, shika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machoche. Anything, anything, lolote, nilolote.
Hakuna mtu wa mazote.
Orea, ay, nima kushoto, ay. Orea, ay, nikimangoto, oh. Orea, ay, pita orosho, oh. Orea, ay, nisiba koko, oh. Orea, ay, nima kushoto, ay. Orea, ay, nikimangoto, oh. Orea, ay, pita orosho, oh. Orea, ay, nisiba koko. Nyama kwa nyama, sijui kama kisa. Let a change juice, jai tupakia. Nina asali, lakini sinabi. Napenda punyeto, ndio mana sinabi. Anapenda dina, lipata aji. Mazigwembe, omulida mwana wanje bangai. Pienga juform ni kubanje, ni chome. Kipienga juform ni kupange. Leta keroma, sikuje ni kumange. Kuku sitage, unga ukande. Ta unambegu, sikuje ni kupande. Niko mavodo, my spirit ni za sande. Orea, ay, ni makushoto, ay. Orea, ay, ni kimangoto, oh. Orea, ay, pita orosho, oh. Orea, ay, ni siba koko, oh. Orea, ay, ni makushoto, ay. Orea, ay, ni kimangoto, oh. Orea, ay, pita orosho, oh. Orea, ay, ni siba koko, oh.
Mambiro, we unaenda raw. Katiloso unakuja na chrome. Na minyozi mepigwa tunandom. Kambioni kuchana tukanjong, ah. Wanjiro nikurukie kinjo. Kombero nikukembe kwa chuom. Oreo more origanero. Waiterero dari ariganero. Oreo more origanero. Waiterero dari ariganero.
Orea ay, ni makushoto ay. Orea ay, ni kimangoto, oh. Orea ay, pita orosho, oh. Orea ay, ni siba koko, oh. Orea ay, ni makushoto ay. Orea ay, ni kimangoto, oh. Orea ay, pita orosho, oh. Orea ay, ni siba koko, oh.
Inakodoga kwa onegiaba, onegiabora. Inakodoga kwa onegiaba, onegiabora. Odiwa morango na madama track sana. Ana 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 turi yako sop sana. Sijacha kuredana nilitama sikio pamba. Kuvimba kicho micho mali bigi wanakada. Nilipenda shade sana nkako sadi sta shahada. Nilipenda iku sana malaka nibiadi mbota. Matembe nkaekewa kwa kiruma na mogoka. Na badu tukipatana wanade kushkiwa soda.
Oh, orea ay, ni makushoto ay. Orea ay, ni kimangoto. Oh, orea ay, pita orosho. Oh, orea ay, ni siba koko. Oh, orea ay, ni makushoto ay. Orea ay, ni kimangoto. Oh, orea ay, pita orosho. Oh, orea ay, ni siba koko.